kumva na dirwe rya America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ya Amerika muri kurikira kuri FM 104 bice bitatu kigali mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio yacu hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankosi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo ikaze mwese kuri radio yanyu muze muganire n'umutumirwa muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ingendo hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri muri ne kaya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kijwi ya Amerika huli hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10. Tutizi ijwi rya Amerika hekaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ribivuga ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi abenshi muri abo bapfa nabo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza saba abakoresha itabi gusa rihitana bonyine ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi ruhande kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu nk'uko nari maze kubibabwira radio yanyu ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda mube hafi rero muganire mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye niba rero uzi ko bahangayikishije kishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi wababajiza umwanya rero ni uwanyu mu kanya kari imbere reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari Kigali mu Rwanda Dr. Evariste muraho neza murakomeye ikaze ku ijwi rya Amerika yego turaho turashima Imana reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo nze ko uri mu mirimo myinshi ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi abantu bo biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose iri tariki ya 31 kwezi kwa gatanu mbere ya rero iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uzira itabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagasakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
ukoze cyane nyuma yo kugaragaye ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye dufata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza ni ukurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jyewe agatabi karanjohera
akoze cyane ikindi kintu kibwira umuntu ikintu kigomba kumenya cya mbere ni uko itabi ribata ntago twamubyeba cyane kuko yarabyize cyane cyane yari ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe cyo bita peya gurupe akabisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko abibata cyane mu mvato kubika tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yabireka kugira ngo nibura ari mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo bitabura uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge kandi cyantera ikibazo reka nshyire impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu giti igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banyweye itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubu ngubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo nta kunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame uravuga ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutemera itabi icyo kintu ntigishobora kwereka ko uri gutemera itabi ntacyo waba ubwo ngubwo bavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko umuganga we yatanga imiti kandi umurwayi wundi atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi cyo twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutya naho ubundi atabiretse atunze nk'ibyo bamubwira nyine akomeza akarimo ariko none amahirwe menshi nuko no ku byago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara z'umuhumekero indwara zo za diyabete umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi
turasaba twumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Baduhaye telefoni zanyu, mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi. Reka twakire Kwitonda Jean Pierre, uranyumva?
Karame,
urakumva
neza?
Urahagana he?
Ndi mu Rwanda, ndi mu karere ka Kirehe.
Yego, mumeze neza i Kirehe?
Ya ni Kirehe, turashima Imana kabisa.
Nuko nuko, ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo?
Yewe, icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona, aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana. Ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu baba batarinywa. Kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi, rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo. Ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange.
Hari uretse igitekerezo wifuza gutanga, hari ikibazo wifuza kubaza?
Nicyo nabaza uwo mutumirwa. Nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi, mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika, cyane cyane nk'abaganga? Nicyo nabazaga, murakoze.
Urakoze cyane Kwitonda. Muganga Evariste mwasubiza Jean Pierre.
Urakoze cyane, yabanje kunsobanura nyine. Mugana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo dutegere twihutira kwigisha, ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu Rwanda bitemerewe, byemerewe nyine kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuryanya gutuma undi yagira ikibazo, niba ari mukora nabi, niba ari mushobora kumutera ikibazo, wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi. Abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa, ariko hari itegeko n'icyambere cy'itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nabitanga gushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego, polisi, minaroke, mu turere hirya no hino nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe, ku buryo niba ari nk'aho wahitemo kunywa wenyine ku ruhande atarinywesheje abandi. Ni itegeko, nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva.
Amategeko ariho urabivuga, ese arubahirizwa? Kuva abantu basabye, hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande, banywera itabi mu ruhame, hafatwa ingamba. Izo ngamba kugeza ubu mubona zubahirizwa? Ubwo baratukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero, mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute?
Yego, urabona itegeko ko rigena no kubahirizwa ni inzira ndende kubera ko abantu bakoresha itabi igihe kirekire, ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko nibura ngubu navuga ngo ubundi umuntu waba agomba kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama, ariko ubu abenshi kubera ko biza ari itegeko akavuga ngo nihanganira umusore akigira hirya, urumva ko nibura hari ako kantu hari ikintu bita mucyongereza bita knowledge action and practice, kuvuga ngo ubumenyi ukubita asa no kwishyira mu bikorwa, kuba abantu babyumva ubangwa akije na umenye baramuzi ko twabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa akiciro dini na babibona ko twakobangamye haracyabura akantu ka practice kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko ano nambuwa uzi ko wenda umuhose tumanyanye ikabaho tuyamaha tugukunde cyangwa ngo ino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane ahantu ukavugira abantu benshi nko mu tubari mu isoko hose nzi ko hari umuntu kimwe bitaba isi ndumva niba bakeneye yaba ari umwihariko ariko i Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ko ariko ubundi Kigali abantu bamutabibara ariko ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi tunyuma no muri bare dukore aho bazuzi niyo twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara kandi n'icyavuze cyo muri taxi rwose ubwo byanavuga ko bitunguranye ko narinzi koko nta muntu wakaba yanyweye itabi muri tagisi birasohoka umuntu nyir'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda ayinyweramo itabi mu muhanda anatatwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga na none ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko byose mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera hambere aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabitumika akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo itegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi
twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Seriyamungu Jean Claude turi kumwe
yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi ni mu karere ka Masisaho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masisi hari mwuka kibungubu
mwuka nani ntambara tu n'ubwoba nta bindi
harya mwabashije gutora
ntabwo twashyize biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo twe akarere ka Masisi na Rutshuru ntabwo twabashije kuba twasohora
tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
ndi hamwe magaza ahantu hamwe ugurisha guka kwa hari itekerezo yaba imeze nabi
ngerageza
narindi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryabagenewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza twebwe nini iwacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagafata nk'ibindi bihingwa kandi tenahimba ngo ni ibiyobyabwenge nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nkibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe musobanurire aho ngaho
reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye Masisi muri Congo
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gukurikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye kumenyekana na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano wakabaye wenda babishyira mu bikorwa natwo nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda bihinga itabi ntagubundi hari n'itegeko kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kugusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iryo iyo ngingo yashaka kugira ngo tudashobora kutegera abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo bwo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane ko abantu babihinga bihishiye ngo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gutuza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigisha ariko nda gusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikorwa ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turagira iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho ibyo bahise bakamwibutsa ati buriya hari politiki mu Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyangwa ubutaka bwahingwa nk'iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ishishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko bo muri bumwe niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukorera amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ibyo guhinga ari uko bisabiye uruhushya ariko hari amabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikimenya wa muntu ujya guhinga wenda bavuga ngo kuki ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi icyo watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ukiraho ndabica ndabakora oya bahita birozota bikaba bitasa nabi icyo bijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira kagabo vincent uratwumva
yego ndabumva
mwiriwe nibiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu rwanda urahagana he
ndi mu rwanda hano i kigali
nuko i kigali se hari abantu banywa itabi
kigali barabinywa cyane ahenshi akenshi ahantu haba hari abatahuye abantu benshi ahantu mu mabutike hari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze itabi ahita anywera uburyo ko ritanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngewe uburyo ko ndashaka nawe nane kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa kigali bajye bagerageza nane banarimo barinywere ahantu haba bigishije ariko hari umuco utari mwiza kabisa wo gutanga abantu bakangiza ibihaha by'abantu yewe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
kandi ni iki gitekerezo hanini nasanga yambwira abantu nyine bareba kujya bagerageza kwangiza bakuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi rya bitabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari ababiryamo ubugoro hari abari zundika mu kanwa hari abari nywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo ni bumwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
itazi ari risabe cyo kuri ara bari mu abari bari kuri sabari ye ara bari umura yose itazi biganjira ari fikomijanje mu biri byose bimo iyo nicotine
nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonye naho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi. Hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumura ibyo byotsi bagatumura kuri izo nzira karengane ibyo bibondo. Mwababwira iki muri uyu mwanya?
Icya mbere ni ukubamenyesha ko hari ndi kugira ngo cyari gicano kunywa twakunda kundi umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza ibyo byamufasha cyane kurusha ikindi cya kabiri ni ukumenya ko kunywa itabi mu ruhame uruhame ni iki ni abantu barenze umwe ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo yo kunywa itabi uruhame ry'abo bana be ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko byose abimenye avuga ati kwa gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kumutana.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akangabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, telefone zabo ntizirimo gucamo neza, umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize mbata?
Ariko cyane ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika uko kuba ziri kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka umubiri ukagenda ukiyubaka. Ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri watangira komora umubiri ukiyumura ukazagera aha ukajya mu buzima. Hari nk'urugero iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe na nk'amezi cumi n'abiri bitangiye gufata umwuka muzima kumenyera kuba bidakoresha itabi. Muri make iyo uriretse umubiri wongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa, nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Dusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara. Turi kumwe?
Muraho neza.
Komera cyane. Urahagana uri Igisagara?
Ukomere nawe. Ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda.
Ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngewe ngomba gusubira mutumirwa. Itabi turibona mu byiciro bine. Hari ibyo banywa bacishije mu rushinge, biteye urushinge, hari n'ibindi banywa bacishije mu kanwa abadamu, hari n'ibindi banywa ibikamba batekeye mu kigo cy'amashara ino hano mu Rwanda, noneho hakaba na biriya bita amasogezi biriya by'abacuruza mu mabutike. Ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine niko yose atera indwara? Ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi, cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'ibindi bidatera indwara?
Tarasimbi hano itabi uko yabitubwiraga ni itabi muganga?
Ngomba kuvuga itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye, ikamba, ikigereti, ariko kuri kerasi nari mbize ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye. Ntabwo nari nzi ko itabi naryo baryitera, ni kugwenda birahari, ariko byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni uko itabi ikintu ngomba kukwibutsa abantu ni uko abantu bavuga ngo kandi aza kuranye itaba imyaka makumyabiri n'itanu uko ntacyo yabaye imibiri y'abantu ikwikingira aho igira imirwanirize y'uguhangana n'uburwayi butandukanye
umubiri w'umuntu
harimo n'ubwo icyago biba ariko ni ukuvuga ngo iyo bashaka kugira ngo berekane ko ikibazo kiriho kuvuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu makumyabiri cumi na batanu bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakagisa nk'aho bagizeho ikibazo ubwo ni cumi n'umunani babiri ntibagire icyo bagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagira ikibazo ariko ntibivuze ko hari cumi n'umunani batagira ikibazo cyangwa abandi cumi na batanu bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba byagaragayeho ko bibatera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi iyo ari yo yose ishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa kaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara nadusobanura ibimenyetso bimuranga
ok reka agusubize numva biterwa n'indwara umuntu yarwaye ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi
indwara zituruka ku itabi
ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera ku itabi cyangwa ku rimwe rwa iruhande
inkweto nari nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imitsi hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 n'3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri w3 akadomo radio yacu vewo akadomo com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adrese yacu ni vewa radio yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcelle
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi rya Amerika
irakoze cyane
ngirango abatwumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mperereye Kigali mu Rwanda Kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko gishobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi
nta kibazo rwose
ni ukuvuga ngo iyo bavuze itabi ubundi yakaba yumva urupfu kubera ko abantu bigarika mugari nk'uko mwayitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba bitica abarimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo wageraho nari iyo mibare iteye imineke ahangaha rero nkaba ntagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi nikotine gatuma ari bata umuntu kuryikoraho bikaba intambara ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu kiri production kibambira niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikoranye n'itabi kibwacu rero uvuga nk'uko tubona icyatsi kikaba ari umwimerere wabyo nshaka ko ako ariko ari buze kudusobanurira hanyuma ikigo cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi riri icyatsi ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu Rwanda bavuga nk'umwana w'umusore w'imyaka cumi n'umunani ntiyemerewe kujya muri kabari bigeze muri kabari bigaragara ko hari umwana bafata irangamuntu kibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu cyangwa ngo bakanarica burundu cyangwa byaba ari byari byo kuvuga ati ntacyo ni hafi amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaro murakoze ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamura ikaba yabana mirongo itatu kugira ngo barebe ko nibura imibare y'abahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya fimpantiforosa kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege.
Urakoze cyane Masere, reka muganga agusubize.
Yego
muganga, mwasubiza Masere.
Icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuje imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nko guti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru nkareka kumusa nk'umukoreshere muri gundi nkagira ni byose leta yashyizeho byo kudakoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kugeraho tuvuga ati umwana mutabe n'utuma itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane naba ari nko hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotine iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotine risetazi ukayakira ukamenyera niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi ubyiga byoroshye ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigize mu ruhare abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya dukwiye kubimurinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka ibi byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twabigira urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kunywa itabi byari kuri cumi na kabiri n'ibice umunani hafi cumi na gatatu ejo bundi muri bibiri na makumyabiri mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare ukishyura kuri karindwi n'igice kimwe bivuze kivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye hari icyo arimo gutanga wenda ntawamenya n'udukomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi bizaba byagiye wenda byavuye kuri karindwi n'igice kuri gatanu hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze niba uko nabivuga
hari akantu Marcel yari yakomojeho wavuga kuri iriya nikotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora ku riba rifite nikotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu tibaza
reka dufate itabi rya kinyarwanda rimwe na se ubu bya bintu bisa nk'ubuvumberi bya bindi bishata mu nkono bya bindi bikeka ko ejo atabi byajyanije mu ruganda ni ukuvuga ngo rero itabi na ryo rigira ibintu bizamo
hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bahagura itabi cyangwa se barikoresha kire cya abantu babishyiramo ingufu
ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za rbc ntabwo bisaba ko bikorwa n'abantu bo muri minisante gusa muri rbc nubwo mu nzego zitandukanye niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore niba ari minisiteri y'uburezi niba ari minisiteri y'urubyiruko niba ari minisiteri zitandukanye ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi mu Rwanda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura buri rwego rufite icyo rugenda gukora aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera akemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka bivuga ngo ibyo byose tuba bivuga ariko bivuga ngo bisabwe inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose bakorere hamwe wenda nk'umusante ni mu rwego rwo gusa nk'aho rubikiriye cyangwa rukora aya mabwiriza ariko inzego zose nyamwanda gutanga urugero kuri kovide zo bundi cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu haje n'inzego zose haza polisi haza umutekano haza abasirikare inzego zose zarahuye kurwanya kovide niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho nk'itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko igomba kwifitemo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niyo mpamvu tugahuriza hamwe tukagira icyo tukareba niba hari icyahinduka
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya kovide ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire Habyarimana Innocent ndabona ko uri mu Burundi urahagana hehe
Bujumbura Dakema muri Centre Ville
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ibyo cyumvira cyane byo mbona nuko komedi iguma ari komedi kuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba itabi ibintu nk'icyo ingene hanze yasubije
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana ikibazo cy'amatelefoni i Bujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areka itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko utugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areka itabi gahoro gahoro turaza kubigaruka mu kanya rero ubwo reka nukiri nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo Innocent none watwumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ko tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi bimeze nka covid 19 kubera ko covid 19 cyari cyiza ariko itabi naryo ribarishize muri commerce ibintu byose bamaze gushyira muri commerce aba hari abazihereza ariko bikagira kandi abantu bagafa bo hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango babarusha bigorana ariko njye kwishyira itegerezo mfite kuko itabi twarifata nyine nk'uko ari cyiza kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga kiba cyamaze kubikiza ntikibaye komere twese tuwushyira mu mitwe y'uko kwigirwa kure ibyo mbabwiza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ni ikintu byinjiye muri commerce tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce nticinjire mu ko kimaze kwinjira muri commerce aca baha abagurisha kugira batumwe imiryango aca baha n'abarindwa kugira barindwe ariko baze gupfa urumva ko hacabaho uruhande rumwe ujoba ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba ugomba kwinjira rero mbona umwe ngo twahagarika tukavuga ati stop ikabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivugaho iki
wamfizamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo icyo kibazo
Zima aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarinywa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu
hari kuvuga ngo hari icyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tuzamire amagara ndaho ikijyanye no kuvuga ngo babicire nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika ni ahantu ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo guhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kubihagarika nayo ni intambwe kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kubihagarika ntabwo ari byo bihagije gusa kuko ushaka kubihagarika bakajya mu kwicuruza by'amagenda ni ukuvuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kuri byaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kubyegera kutaryamamaza no kubicaho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagenda ibyo byose ni ibintu bihurira hamwe kugira ngo barebe ko twabagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko ndabavuga harimo hari ukwica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye ni ukuvuga ngo bitaba kwicara hamwe za minisiteri zombi zikavugaga ati ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka ikindi dukora tureke gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bihitamo bikamenya icyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego rw'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu umwe ariko turi nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hagati hari undi bushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekana 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza
noneho ngaruka kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibiro bya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku giti cye aramutse ashatse kureka kureka itabi ko nabwo bwabo buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba, ndibaza ko bashobora kuba yenda bari hagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu unywa itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira, aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi, yagenda asimba ku munsi, ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho nk'inama mwaduhigira ni izihe?
Urakoze cyane. Urumva nyine ubundi ubutana bw'uburozi bujyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo. Nivuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bizahumanya bakakaba hari uwanyoye byinshi, hari uwasomyeho gake, hari uwasomyeho aracira, yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane, uwanyoye gake urembyeho gake, uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye, akaba anavuga ati njye rwose nahita numva byose uko bimeze ndabireka ndabicira. Bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri. Bivuga ngo niba yanywaga ibitoki cyangwa se amazi y'isegereti makumyabiri ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agasa nkaho yimenyereza akanahiga umuhikunguzi kuri uyu munsi nariye 5 kuri uyu munsi narinyoye akongera kwibaza ngo nshya ko ntarinyoye nabaye iki. Murumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigirana ubwirwa tuzuze katude kazi reka tugerageze ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu nk'ubu itabi ntagerageze cyane cyane wirirwa umunsi w'inyungiro w'ikintu kinini urebe ko hari ikintu ubi hanyuma nugaruka ukongera ugute wite ngo wacekinge wishime ugute nabireka kandi nta nicyo nabaye. Nibyo ngo niwe navugaga ngo niwe muntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka. Murakoze.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda ziguma zikomeza kurikora kandi wumva ryica n'utubazo twinshi cyane, ati ntibakariretse, ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa.
Niko bimeze bituruka ko arega urumva itabi ryatangiye kera ntibakira mu mico yabo yo kuganda bikaba mu kinyarwanda ugiye gusaba ba gutekerera gitari bisa nkaho bibaye umuco. Icyo kintu rero cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye. Noneho wajya gusanga no kwerekana ko kubera inganda zabyungukiyemo zibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abaho, niyo mpamvu bagira abakobwa bati twebwe dufite amasezerano yo gucuruza muri twe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi, ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye abandenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga. Ariko noneho icyo bibazo dusaba twebwe ku nzego z'umuganda ni ukwerekana imibare, ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zishyiremo ingamba zo kubigabanya. Ariko noneho nubwo bazigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri buri mu kigitwa za sosha buriya ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo baramo agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi, urabona ibyo bita elegitoronike sigareti nayo yahabuye abantu akakarezo gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa abo bita abafirimo, ariko byanze kumaze ukaba unyoye nikotini ikakubata na ka kandi ka elegitoronike sigareti kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe. Inganda nazo zifite uburyo bwo kuvuga ngo dore hangana n'izi leta na za leta zirimo gushaka kutuguraho umugati, reka dukomeze dukoreshe amayeri dukomeze buriya
Reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwaho nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko barinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radio.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi, cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngaruka mwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza, ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganya abaganga.
Nk'umuntu
waba agerageje yagira akavuga ati nariretse none ndongeye ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite santre za sosiyantazi bishamikiye kuri abisi, hari kimwe cy'ubutare, hari santre cyizere, hari na santre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bavuriramo igihe kujya, ariko hari ubufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yaboneka ibihenze, ariko ibi byose ni ingendo tugomba kugenda dukurikiza.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi igira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko, cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana, cyane cyane kutanywera mu ruhame ni nabyo mbona byangiza abantu. Turasanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga, basanga inzoga banyweramo itabi, ushobora kujyamo ugasanga harasigaye igihe dukora ikintu kijyanye na inspection, ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Shimira nabo twari kumwe muri uyu mwanya, abamfashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukavuzi, reka turifurize mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha.